macho wagusi. Staki kuvaa tena nuksi. Kuchit sasa nukta. Tunashapa fume hata nikikuchita rufi na nisuta. Post paka wako block. Safi. Kama wana bando wasaidie wifi. Wana jealous kona sipepesi kwako. Na wesi umepesi. Me I love no body but you. You and I to sing the option. Onesha kama one moja weka caption. Watu hato kijificha takuchimba. Kama one moja utamlinda.
Honey, ukini nisi weni text. I'm a video call cause I'm here for you. Washa kuna kwa kiku test. Ni post kila time wabure kitu. Come on I, come on I, come on I. Come on I, moja mposti. Come on I, come on I. Come on I, moja mposti. Come on I, come on I. Come on I, moja mposti. Come on I, come on I. Come on I, moja. Oh, waoneshe. Vino liga bomba wakomeshe. Oh, waoneshe. Vino liga bomba wakomeshe. Oh, waoneshe. Vino liga bomba wakomeshe. Oh, waoneshe. Vino liga bomba wakomeshe.
Love, kwanza hawatuvishi unajua. Na wala hatuli kwao. Wanajitia kutujua. Misi ina story zao. Hila za kwetu unajua. Si wanaweza na wao. Yani ni kutusumbu. Sasa tutenda beach mid sunset. Walike marafiki kwenye engagement. Na kila tukio picha zitahusu. Tumugope nani umri unarusu. I'm so proud of you. Let them know that. Look how you're beautiful. Oh my god. Nisi ndo naanza kudate for the first time. Siko late and I'm very glad that you're mine.
Honey, madada wengi wanani check. Na wambia hapa na mi wako tu. Kabisa nime wake a break. Gari mesin mika kwako tu.
Come on, come on, come on, come on.